Doti za rangi kwa pori, pita marangi ni mori, keri kila tanga ngori, fanza vijana ki odi, ato my dogs attack around the rapper's cap, made of these niggas that were in the jury, that's a matter of fact. Doti za rangi kwa pori, pita marangi ni mori, keri kila tanga ngori, fanza vijana ki odi, ato my dogs attack around the rapper's cap. Made of these niggas that were in the jury, that's a matter of fact. I'm in a game like Kobe, I turn a job to a hobby, I'm in a game for real, wengine ki act Pascal to code, yolia logo manduli atoshi, swagan li pata ma coffee, shada li kuja na shore me toka balozi, yeah, busy na saka manoti, Disneyland and kyo boarding, kicho li kwa autofocus, building vilenta kwa liko nangote, woke yomba uli kata motongi, say unaka uko 40, uzembe ni vital dangerous, hadi contagious kulikota COVID, Doti za rangi kwa pori, pita marangi ni mori, keri kila tanga ngori, funza vijana ki odi, ato my dogs attack, run the rapper's cap, made of these niggas that were in the jury, that's a matter of fact, pori, pori, pita marangi ni mori, keri kila tanga ngori, funza vijana ki odi, ato my dogs attack, run the rapper's cap, made of these niggas that were in the jury, that's a matter of fact.
Janji lifanya wase wakageuka wanyama na wote mabros. Jama lipigisha koto ikabidi mehama jurade li grow. Kitu lipigwa ni top, so stock ikabidi meletwe na raw. Unaweza kuwa unachachisha form lakini vibeke na bow. Niko kwa country police ya kimata na pigwa transfer. Na politicians wa kitegi wanajirudisha ofisi kuconfirm. Squeezy kumove ni slogan, najua yo penya kukosa. Boy wako tu ndio alikutoka, ni mix uwezi koroga. Kuna mastoru kiweka kwa buke itafika kwa hood ni chocha. Kwanza mojanja mingi wanaficha ndo pia tusiweze kukonka. Sikia madogs wana sababu wanajua ile place wametoka. Hapa wase wanachapisha zao uwani.
Doti za rangi kwa pori, pita marangi ni mori, geri kila tanga ngori, funza vijana ki odi, ato my dogs attack around the rapper's cap, made of these niggas that were in the jury, that's a matter of fact. Doti za rangi kwa pori, pita marangi ni mori, keri kila tanga ngori, funza vijana ki odi, ato my dogs attack around the rapper's cap, made of these niggas that were in the jury, that's a matter of fact.